vijana baru baru. Leo ni mapangale.
Girl, pull up in me bumper, like your mini dress. We go like pasta, move to the base. Raha unatafta, takuonyesha base. Zikishika, ntakushika, come, tuanze race. Bile DJ ana spin, tutafika cloud 9 bila pin. Partner in crime, mwenye dhambi kwenye sin. Vibes ina flow, kama maji zama in. Easy mind, kutu kutu nilianza zamani. Why lie, wendo apple of my eye. Kauna die, ntakugongea mayai. Sai sai, uki order haikai. Kitisha wholesale na kupunguzia price.
Ya mbona pute nikushike makali unishike kamote. Mbona tusisele leo ni mapanga le. Mwaga jasho mdogo mdogo kiuno chini. Enwe dodo kispaki kisio malafu upinde mkongo. Wine on me nika unadandia za payday. Come for me niki whisper ni mayday. Kono kondomo ni bapendi kelele. Towel kwa godoro splash iwe wewe. Bad manners watani nini neve. Ata kukiwa njeve. Tumani neve.